Chaza mi luso shukanisa Bohluleka Aba panzi bavumile Ukuba sifanelene Tina sobabini Masikunye Tia jabula Jabula sonwabile Tandana Bazamilu sohlukanisa Uhluleka Abaphansi bavumile Ukuba sifanelene Thina sobabini Masikunye Tiyajabula Jabula
Masibe happy.